mukwano olinga ekimuli kya roza omulungi tosange kulinga kibunomu obulungi bw'obususe omukwano gwonga kutamiza oli waddala tolinga bana bayaye abakulimbalimba tekwagala nga talinayo abalala abasikula
ndibeerawo mbo sirikoowa sirikyusa mu bulwadde mu bulamu ndikwagala ye n'empeta gy'olaba mu bulungi ne mu bubi ndibeerawo mbo sirikoowa sirikyusa mu bulwadde mu bulamu ndikwagala ye n'empeta gy'olaba olubeerezi lwange lw'oluno lwe nnali nnoonya obwedda omwagalwa wuuno lwe nnali ndoota obwedda omulungi mufunye nze sikyanoonya omwesigwa nze mulabye nze sikyetaaga
afuse n'omukyala wange afuse leero mama w'abaana bange kandayire mu maaso g'abaki bakimanye nti
omulungi ne mu bubi ndibeerawo mbo sirikoowa sirikyusa mu bulwadde mu bulamu ndikwagala ye n'empeta gy'olaba mu bulungi ne mu bubi ndibeerawo mbo sirikoowa sirikyusa mu bulwadde mu bulamu ndikwagala ye n'empeta gy'olaba
n'okutijisa ndayira okubanga nawe mu buli mbeera nga tussa kimu
mu bulungi ne mu bubi
bwavu ne mu bugagga mu bulamu ne mu bulwadde nawe mukyala wange mu bulwadde mu bulamu ndikwagala ye n'empeta gy'olaba mu bulungi ne mu bubi ndibeerawo sirikoowa sirikyusa mu bulwadde mu bulamu ndikwagala ye n'empeta gy'olaba.